kangura nubyutse
pamangaiwe kuruka
nubyutse
pamangaiwe kuruka
pamangaiwe
pamangaiwe kuruka
pamangaiwe
pamangaiwe kuruka pamangaiwe kuruka pamangaiwe kuruka pamangaiwe kuruka pamagariwe kuguruka pamagariwe kuguruka torayo mababa tuzaba tugurukisha tuzayambikwano singa buri musi torayo mababa tuzaba tugurukisha tuzayambikwano ihani byahagati torayo mababa tuzaba tugurukisha tuzayambikwano
Yeah.
maze munyandike mu bana bawe chaka kukubera umwana
maze
maze nawe umbere umubyeyi ibyo nakoze utibagirwe maze munyandike mu bana bawe
nakoze ibibi nariza mbaguje maze nigira nabi nk'umwana mubi mera nka wa mwana wikirara maze nabokinzira ijambo giputa ubusambanyi na umubujura ubusinzireka sinakubarira taramumahira yuramubyaha byinshi by'ubupfu n'ubujiji none ndagarutse
chaka kukubera umwana
maze
maze nawe umbere umubyeyi ibyo nakoze utibagirwe maze munyandike mu bana bawe chaka kukubera umwana
maze
maze nawe Kose utibagirwe maze unyandike mu bana bawe
Chara nuke imiruho yisi